Blog Talk Radio.
Nirwoje zwa ningabo kwa ngango tokera kwa gahindura tin miganiro nange musubiza ko ntaganira ningari. Naho 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 ye. Ibikorwa bye ibyo yakoze ukuntu yagiye yitwara
turebere hamwe noneho uburyo azabyitwaramo noneho ahabereye ministre ubutegetsi bw'igihugu dukurikije uburyo yagiriye yitwaye mbere akiri guverineri w'intara yo mu majyaruguru byose rero bakunze hagitahuka ni muri iki kiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, nima muri kunyumva, ijambo ni ryanyu?
Oui, ndakumva neza Chantal, nawe uranyumva?
Yego, ndabumva neza bwana Edouard Kabagema.
Urakoze Chantal, ndagushimye kandi ndagushuhuje. Ndasuhuza na Serge mufatanya ku buhanga bw'ibyuma. Ndasuhuza kandi abanyarwanda bose bakurikira radio itahuka bayikunda. Bakunda n'impinduka, abo turabashuhuje haba mu baba mu Rwanda imbere cyangwa se baba hanze y'igihugu. Tugasuhuza kandi abayoboke bacu bihuriye abanyarwanda aho bari hose ku isi. Turabashuhuje cyane. Ndetse n'abayoboke bandi mashyaka yose aharanira impinduka ya demokarasi n'abantu muri sosiyete sivile bose turabashuhuje. Uyu munsi rero tariki ya 21 ndebe ni 21 tariki ya 21 z'ukwa gatatu 2021 tubafite ikiganiro kirimo ingingo eshatu gusa nkeka ko turi buzihutishe n'igitinde. Ingingo ya mbere nk'uko Chantal yarabibabwiye turareba ikibazo cy'ukuntu Kagame arimo gusukura umujyi wa Kigali yitegura iriya nama y'ibihugu bivuga icyongereza, iriya nama ya Commonwealth, umuryango uhuriweho n'ibihugu bivuga icyongereza. Turareba rero ibyo arimo gukora, ariko ibyo arimo gukora ntabwo ari byo bamusaba. We arimo gusukura za ruhurura aho gufungura abantu cyangwa se kureka kwica abantu no kugira no kufungira ubusa. We arimo gusukura za ruhurura no gusukura imihanda kandi ntabwo ari byo bamusaba. Ikindi rero tureba ingingo ya kabiri, turareba ingingo nayo iteye ubwoba. Ni ahantu, ni inkuru ya Kigali Today y'uyu munsi tariki 21 ukwezi kwa 3 2021 niho iyo nkuru tuyisanga. Aho bavuga ko muri Musanze, mu karere ka Musanze, hari abasore bananiwe kurongora, bisa nkaho leta yabakumiriye mu kurongora kubera ko bababuje kubaka mu masambu yabo, ngo kubera ko amasambu yabo yashyizwe mu kishushanyo mbonera cy'umujyi, kandi kugira ngo ubake aho ngaho ugomba kubaka inzu zijyanye n'igihe ziteganijwe mu gishushanyo mbonera, kandi abantu bakeneye nta mafaranga bashobora kubona, none ntibashobora kubaka, bivuga ko badashobora no kurongora. Ni ikibazo gikomeye gishyashya tumenyereye mu Rwanda ko leta ifata ibyemezo bishobora kubangamira abaturage bigatuma batabasha kurongora. Icyo ni ikibazo turi burebe ku ngingo yacu ya kabiri. Ikindi turibaza Gatabazi icyo agiye gukora ubwo bamugize ministre. Turareba cyane cyane ku byerekeye gahunda yo kurwanya ubukene n'umwanda, ya gahunda yagaragaje akiri guverineri w'intara y'amajyaruguru mu buryo bukomeye cyane. Ibyo bintu yagaragaje kuri icyo gihe yatarabona ubushobozi, atarabona imbaraga zikomeye cyane, noneho imbaraga yazibonye arabigenza ate kugira ngo uwo mwanda yavugaga n'ubwo bukene yabonaga mu baturage azabirwanya ate? Azakora iki kugira ngo abanyarwanda bose bagire isuku, abanyarwanda bambare neza, abanyarwanda biyuhagire, abanyarwanda base neza nk'uko abyifuza? Azakora iki kugira ngo abigereho? Mbo reka rero dutangire ku ngingo yacu ya mbere. Ndahera ku nkuru isohotse mu kanya iyo mu gihe komo ivuga ko ngo i Kanombe, iyo nkuru yitwa ngo abakora uburaya i Kanombe, abakora uburaya i Kanombe bakamirere nyuma yo guhabwa igihe ntarengwa cyo kuhava. Ni inkuru yo mu gihe komo ku itariki ya 21/3 2021. Mu kanya rero isohotse. Nabibutsa ko ikiganiro cyacu twakise ngo Kagame akomeje kwitegura iriya nama ya cogamu asukura Kigali nyuma y'abarinyahe hagezweho guhindura ibisenge no kwirukana indaya n'ibindi bizaza. Noneho rero ikiri muri inkuru rero ni iki rero? Inkuru ndabasobanura mu magambo makeya. Abakora uburaya mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu midugudu ya Giporoso na mu midugudu ya Giporoso ya mbere n'iya kabiri ahazwi nko muri nka koridoro ntibumva uburyo bagiye kwirukanwa bashinjwa guhungabanya umutekano. Ngo abavuganye na TV1 ngo bavuze ko ngo batunguwe n'icyemezo cyo kuba bahawe ntarengwa yo kwa 25 z'uko kwezi kwa 3/2021 ko baba bimukiye mu wundi murenge mwumbe neza hanga hano harakomeye abantu baravuga ko bateza umutekano bateza akajagari turabireba no hasi ariko barababwira barabasunitse ngo bave ahagaragara ahegereye wenda ahegereye aho bari abanyamahanga bazanyura ya namanira mu kibaye aho bagombye kunyura bari abanyamahanga bazabaje mu nama ahantu batagaragara nako ahantu hagaragara bashobora kubabona ngo nibahave bagende bajye mu yindi mirenge none se bajya kucyohereza mu yindi mirenge iyo mirenge yo nibazayiteka bazayikora mu mutekano niba ari ikibazo cy'umutekano bateza ahangaha ni ikibazo ni bya bindi rero bavuga bati Kagame ahisha ubukene agahisha ibibazo urabona no kudeplasa kuvuga ngo mwebwe muteza ahangaha hazanyura abantu bavuye hanze babashyitsi bakomeye muhave mugende mushake indi mirenge mujyayo yakure cyane batazababona urumva ni ikibazo cyo guhisha ibibazo nta kindi bibazo ikindi umuntu yanavuga nuko ahantu hose ngubu bari abantu b'abanyamahanga abanyamahanga babaje muri iyo nama ya Commonwealth bashobora kunyura bashobora kugeza amaso babategetse ku mihanda yose babategetse ngo kuvugurura amazu yabo noneho ngo abari gishyashya mwebwe mutari munaza ahubwo nuko ngo biravuga ko ni inkuru turimo kubwirwa n'abantu benshi cyane biravuga ko abantu bose batuye hafi ya convention center hari hazaberamo inama birumvikana izabera ahantu hose ngo abanyamahanga bashobora kureba n'amaso yabo hafi aho ngaho bashobora kureba bakageza amaso aho bose babategetswe ngo bategetswe abaturage bose bahatuye bategetswe guhindura ibisenge bagashyiraho ibishyashya ubwo birumvikana ko uzabagurisha amabati ari FPR ariko urumva ko ni na ahantu hose abantu bashobora kugeza amaso ntabwo bazajya wenda mu Rwampara ntabwo abanyamahanga bashobora kugeza amaso cyangwa se mu gakinjiro yaho ni kure cyane aho bashobora kugeza amaso ni ukuvugurura bakahindura ibisenge bakagira bati none indaya zituye hafi ngo Kanombe bati muhave mujye mwimuke mujye gutura mu yindi mirenge iri kure cyane abo banyamahanga batazababona mumva rero ko ibyo duvuga tuvuga tuti Kagame agira gute agahisha ubukene ntarakomeza wenda inkuru muribuka ko reka ndebe mushimiye ndakubona mukanya ndaguha ijambo muribuka ko Kagame yigeze kuteranya abayobozi be noneho akabatuka cyane akabashyira hasi ababwira ko mu Rwanda hari abana benshi ngo bataye ishuri ngo abana bambaye ubusa bambaye nabi incocero abana batoga basa nabi noneho ubwo mu mujyi we agomba kubirukana birumvikana agakubura umujyi akawusukura noneho ikibazo cyari icyo ko iyo abanyamahanga bamukerarugendo baje babona abo bana kandi Kagame abafite ukuntu murabizi neza ukuntu yabwiye u Rwanda baruvuga ati ni Singapore y'Afurika mu gihugu cya mbere kitagifite aho gihuriye na biriya bihugu byo muri Afurika mubona cyateye imbere cyane gifite ibigendajuru mbega igihugu cyo mu rundi rwego ariko akibagiza ko abo bana wenda nabirukana i Kigali ntabwo mukerarugendo azava i Kigali ngo agere mu Ruhengeri kujya kureba ingagi atarakura nabo bana ntibishoboka azabakura n'abana bambaye ubusa bambaye icocero batoga bagize gute barwaye inda barwaye amavunja nta kuntu kuri umuhanda wose azabura kubona abo bana mwumva rero ko ibyo bintu ni uguhisha ubusa kuko u Rwanda rutuwe n'abo bantu u Rwanda rufite abantu 66 n'ibice bibiri bari munsi umurongo w'ubukene afite abantu batasha kuri sabune turabireba ne tugera kuri cya kibazo cya Gatabazi rero kuvuga ngo urahisha abantu ngo urasukura umujyi uzi neza ko mu Rwanda hose abo bantu ntabwo ushobora kubikora mu Rwanda ibyo bizakorwa ari uko icyo kibazo kizakemuka ari uko abantu bose bazamukiye rimwe ubukungu bwateye imbere abantu bakikenura bakabona akazi bakabasha kuzamuka bakiga kwambara neza bakiga kumesa bakiga kwambara inkweto bakareka kuzitizanya buri wese akagurize mbega bagatura neza bakagira gute ibyo ni ibintu bijyana n'igihe uko abantu bagenda bazamuka mu mibereho bagenda bigeraho ariko ntabwo wabikora ku munwa w'imbunda nka biriya Gatabazi ashaka gukora turabigeraho nitugera ku ngingo ya ireba Gatabazi noneho rero urumva ko ibyo bintu Kagame ari gukora murabona ko ni ibintu byo guhisha ubukene kwerekana uko atari kandi ibyo nibyo tubimuziho noneho reka tukome tujye hasi murebe ikibazo uko kimeze hari ngo ku rundi ruhande hari inkuru ngo nyine iyi nkuru y'abantu yize ndaya bari kwirukana i Kanombe hari umuyobozi wagize icyo azivugaho reka ndebe ngo umunyamabanga nshingwabikorwa reka nkomeze iyo nkuru umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanombe mapambano Festo yabwigiye ko indaya zije ziteza umutekano muke bityo ko hagiye gushyirwaho ingamba nshya ariko ahakana ko nta gahunda ihari yo kwirukana mu mazu yabo arabeshye mbonone ko ati hari abantu batega gutega murabibona indaya zijya gutega ku muhanda ngo hari abantu batega ku manywa na nijoro donc ubu ni indaya zijya gutega abakiriya ku manywa na nijoro ku muhanda bafite aho bajya gutegera abantu babasanga ngo hari abantu batega ku manywa na nijoro hariya usanga bahagaze ku mihanda abo rero nibo turi gusaba ko bahava bagahagarika ibikorwa byo kujya kwicuruza ku mihanda ariko turi gusaba na banyiramazu turi gusaba banyiramazu kuza abajya gutega kuko mwumve neza kuko mu muco nyarwanda bitugaragaza nabi cyane mwumva rero ko impamvu babirukanye ziriya ndaya nukubera iriya nama ya togamu cyangwa se yabira bihugu bivuga icyongereza iriya nama izabera mu Rwanda ahangaha birasobanutse neza cyane ngo bibagaragaza nabi cyane kandi mwibuke neza ko amagambo yavuzwe na uriya cyuma Hasani bamufunguye duvarano yavuze ko mu byo bamuregaga ko akora inkuru zigaragaza nabi u Rwanda ubwo nubwo ko yagendaga wenda agafotora bariya abantu basenye wenda muri za Barnyahi akerekana ukuntu baraye nabi imvura banyagira bambaye incocero bashonje bagize gute noneho abamurega rero muri za Dema ubwo nyine babaga bamuriho bati wowe ugaragaza u Rwanda nabi mu isura mbi kandi twitegura gukora inama kwakira inama ikomeye ya Togama yabiye bihugu bivuga icyongereza urumva ko birajyana ahangahara uyu munyamabanga nshingwabikorwa Kanombe aravuze ati bitugaragaza nabi cyane bari abantu bajya gutega nijoro ziriya ndaya zijya gutega ku muhanda nijoro ngo umuco nyarwanda ngo ni ibintu bitugaragaza nabi cyane bisa nabi rero babwiye Hasani cyuma Hasani bati izo nkuru zawe ukora zerekana uruhande rubi rw'u Rwanda ntago ari nziza ukora amakosa rwose ugomba gukora inkuru nziza zerekana u Rwanda neza kubera ko turi hafi kwakira iriya nama ya Togama ahangaha rero ikibazo gihari akaba ari iki ngiki u Rwanda ibyo rusabwa ni iki ubundi mu mateka ya yuriya muryango wa Commonwealth ni ibihugu bike cyane ni hake cyane twumvise ko inama igiye kuba hari leta igiye kuorganize igiye kuberamo iriya nama aba ari leta iri ku isonga mu guhungabanya uburenganzira bwa muntu ku isonga ku Rwanda ruri mu bihugu bya mbere ku isi bihonyora uburenganzira bwa muntu kandi ibyo barabivuze ndetse mwumvise ko abayobozi bo mu Bwongereza bavuze bati u Rwanda rwagombye gukurikiza standard z'uburenganzira bwa muntu uko amategeko yubahirizwa muri Commonwealth n'u Rwanda rwagombye kugendera kuri uwo murongo ntirube ku isonga mu ntirugiye mu guhongera uburenganzira bwa muntu kuko ntabwo byemewe mu muryango wa Commonwealth ubuvuga ko icyo ngicyo icyo babasaba bwa mbere ntabwo ari ukujya gusukura ruhurura aho byumvikane neza ni bya bindi bya hipokrizi by'ubufarisayo umuntu baramubwira ati wowe turagusaba kubahiriza uburenganzira bwa muntu ukareka kwitira abantu muri za kasho ukareka gukorera abantu icyarozo abantu bakareka kubura ibirengero abantu bakareka gufungirwa ubusa ukareka kwica abantu mutabantu ibyo byose u Rwanda bega rucamo agahigo ku isi yose nibyo babuza gukora ariko bo aho kugira ngo bakosore ibyo bintu kugira ngo noneho bakire wenda iriya nama muri kondisiyo nziza basa nkaho nk'uko ibindi bihugu biba bimeze donc biba ari ibihugu binyabagendwa ndetse icyo nanibagiwe ni ugufungura urubuga rwa politike donc ibindi bihugu byo muri Commonwealth bari ibihugu harimo amashyaka akora neza abantu nta muntu uri gurengero nta muntu ufungirwa ibya politike nta icyerobozo rihari haba mbega hari ibihugu nako hari klima politike nziza nta karengane gahari nta gitugu gihari nabo nibyo bagombye gukora nicyo basaba ntabwo basaba kujya gukubura umujyi kujya gusukura ruhurura kujya kwirukana indaya kujya gusiga amarangi ku muhanda ibyo ni ibintu by'ubufarisayo ibyo ntabwo ari byo babaza icyo babaza ni ugukosora nyine ibingibi by'uburenganzira bwa muntu kandi ntabwo ari byo bari gukora igihe cyose rero batarabikora ntabwo ntaga ari image nziza ntabwo gusukura umuhanda no gutegeka abantu gushyiraho ibisenge bishyashya cyangwa se gusiga amarangi ku muhanda no gusukura za ruhurura ntabwo bishobora kwibagiza ko urwanda ubu nguru ruri kwisonga mu guhungabanya uburenganzira bwa muntu ndetse umuntu yanababwira ko mu minsi iri imbere uko iriya nama yegereza niko kiriya kibazo kizarushaho kumenyekana cyane kikamenyekana muri media cyane ahubwo ibyo bashaka guhisha isi yose ikarushaho kubimenya kubera ko abantu bazabaza bati ni gute igihugu nka kiriya cy'u Rwanda gishimuta abantu abantu baruburirwa irengero kica gikorera abantu yica urubozo kigafungira abantu ubusa kigafungura urubuga rwa politike kikafohotera itangazamakuru n'abanyamakuru mbega kikafata rekodi zose rekodi zose zibaho mu kuhungabanya uburenganzira bwa muntu u Rwanda rukaba rufite rekodi zose zishoboka ubwo abantu bazagumya baribaze muri za media aho musange n'abatari bazi u Rwanda bazarumenya hariya kandi bazarumenya mu ruhande rwarwo rubi bazarumenya mu ruhande rwarwo rubi kuko ni ibintu bizaba mediatize cyane biriya bintu by'uburenganzira bwa muntu byo gufungira abantu ubusa nk'ibyo nkubona bimbirondoye byose ibyo bintu bizamenyekana kurushaho kubera ko ubungubu niyo bigiye kujya muri media uko iriya nama yacoga mu yegereza ni nako bizamenyekana cyane kurushaho nibyo rero bari bakwiye gukosora niba ari bazima nabo ubundi kuvuga ngo bajya kujya gusukura ruhurura kwirukana abakene mu mujyi kwirukana indayo ukazisunika ukazimenesha ukazijyana hirya hano wabaje ati atari ko muri konstitusiyo y'u Rwanda mu itegeko nshinga bavuga ko umuntu wese atura ashaka ega na kimwe n'abari abantu bamwe barya hehe nicyo kibazo ko umuntu bavuga ko mu itegeko nshinga bavuga ko umuntu atura ashaka kuri teritwari y'u Rwanda kubera iki ziranda abagomba kuziforosa kugizwamo kujya gutura cyangwa se bari abantu bamwe barya ubundi kwari igitugu nyine gikomeye cyane donc urumva ko barababuza gukomeretsa uburenganzira bwa muntu kuhonyura ahubwo bakabonyura icyo ngicyo nicyo kibazo rero gikomeye angaha rero urumva ko ibyo babasaba ntabwo ari byo bakora ntabwo ari byo bakora bo biha icyo ikibaraje ishinga nuku gusukura umujyi kugira ngo use neza kwenda guhohotera abasa nabi kubirukana kugira gute no ibintu nk'ibyo ngicyo ariko ntabwo ari byo babasaba ntabwo ari byo basaba u Rwanda rugomba guhindura rwagombye kugeza iriya nama abantu bose bakaba bafunguye abarengana bose bakaba bavuye mu munyururu abafungiye ubusa bariya bafunga ibya politiki baba barekuye bariya babahati babura ibirengero bakaba babatweretse n'abandi benshi donc bariya ba Rusagara baryabagamba bose bakaba bashyize hanze nk'uko ibihugu byinshi ari Amerika ari Ubwongereza batahomye kubisaba abo bantu bose bafungiye ubusa bakaba bashyize hanze noneho u Rwanda rukaba rubaye nk'ibindi bihugu rugize standard ibipimo mbega ibipimo by'uburenganzira bwa muntu byo kubahiriza uburenganzira bwa muntu bikaba bihindutse bibaye nk'ibindi bipimo umuntu asanga mu bindi bihugu bigize umuryango wa Commonwealth ariko ntabwo rero waba uri kwisonga mu guhunyura uburenganzira bwa muntu ngo ibyo abantu bazabicece cyangwa se bizibagizwe nuko wagiye gusukura ruhurura ibyo ntawe bihuriye reka ndekere aho ngaho mpe ijambo Jean Pierre uratwumva
ndakumva nawe uranyumva
wewe ndakumva neza cyane Jean Pierre wasuhuza abatwumva warangiza watanga n'igitekerezo cya kuri ingingo ijambo ryawe
ya urakoze cyane ndakumva cyane ndagusuhuza kandi ndasuhuza na Serge na Chantal ku buhanga bw'ibyuma ndasuhuza n'abari kutwumva twe bose muri rusange cyane cyane ngasuhuza n'abarwanashyaka ba RNC n'abandi bose dufatanyije guharanira impinduka cyane cyane bari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo ngira ngo dukomere kandi dukomeze urugamba tuzarutsinda igitekerezo natanga rero kuri sije ndumva ari ikibazo kijyanye n'uguhisha ibibazo biri mu gihugu kandi mu byukuri byigaragaza nkuko twavuze kera uriya mugabo Perezida Kagame nge mbona afite ikibazo cya complex buri umuntu yabyita nk'ikinyarwanda bavuga nk'ipfunwe ashobora kuba yaragize ikibazo akiri mutoya ugasanga cyaramwokamye mbese kugira ngo kimuvemo ugasanga bigoye akaba ari nayo mpamvu ashaka ko ibintu byose bigaragara nuko bitagakwiye kugaragara ariko ikindi kibazo yenda navuga kikomeye nuko atekereza ko n'abandi bose babibona nkawe urumva hariho abantu bavuga bati ntago dushobora guhisha ukuri kandi ibintu bavuga bibari ukubeshya ubwo se niba uvuze uti indaya zive hariya ugomba kubanza kuzishakira kwanza aho zijya ukazishakira n'akazi n'uburyo zakorera amafaranga ubwo urumva ni kwa guhisha ibintu kandi ariko kuri kuri guhari nuko igihugu kitameze neza we rero ntashaka ko bigaragara kandi naba akibwira yuko nabantu bose babifata nkuko nababifata ibyo nibyo apfa n'abari abantu bose baba bayidamange yewe naba bacyuma bose nabakarasira n'abandi bose bari hari amwakira igihugu bavuga bati ntago dushobora gutekereza bimwe we rero bakamubwira bati niba byanashobokaga reka tureho twicara banamusobanurire ko bidashoboka ko abantu bamenya kubeshya bose nkuko nawe abeshya ndibuka ubushize umugabo uherutse kujya mu Rwanda uriya munyamakuru w'ikinyamakuru cya Independent uriya mu Rusiya ufite nationalite y'Ubwongereza bicaranye hariya mu rugwiro hanze aramubwira Perezida Kagame amutungira hirya no hino amubwira ngo aha hose ku rugwiro hajya hanze y'urugwiro ngo aha hose ngo ureba ngo tuza ngo tugera hano hari mu gihuru tekereza umuntu uvuga ngo ku rugwiro hariya ngo hari mu gihuru ngo nta kintu cyari gihari bari kuganira ku byerekeranye n'uburyo ba developa environoma uburyo bayiha agaciro n'iki urumva ngo bashaka kugira ngo bamwinjizemo ngo nawe ngo ajye mwabo ngabo bashaka guteza imbere ibidukikije yaramusobanurira ati aha ngaho ureba mbere y'uko tuza hano hari mu gihuru atari ko reba ukuntu twahageze reba uko twakoze ubwo ngatekereza abantu bose bazi mu rugwiro abari barahageze nge nari narahageze rwose hari abantu benshi abadepite baratubwiraga bati twaranahararaga ari nka hoteli rwose y'icyubahiro ariko utekereza umuntu w'umugabo utagira utekereza akavuga ngo akabwira abantu ngo ahangaha ngo hari mu kibuno ngo nzitwakoze gutya urumva ni umuntu wifitiye complexe ku giti cye ariko zinagoye kuzikiza niba rero atavuga ati yenda nakoroshya no kubeshya akamenya ko kubeshya bigira iherezo kuko ni ikibazo gikomeye kugira ngo ushake kwerekana uwo utari we kandi sinibyo ngibyo ngira ngo uvuze ibyigaragaza byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ariko nkiriya ntuza mwabonye iriya liste ya World Happiness Report donc uko ibihugu byishimye abaturage b'ibihugu bishimye nabo bagaragaza uko abaturage bameze kandi ntago yavuga ngo barabeshya cyangwa ngo barabera birya ni ibintu byigaragaza niba abaturage batishimye se ukababwira wowe ngo ukabongerera indi mibabaro none se uregeze y'abantu uraba gukora ibintu badashoboye numvise harimo n'icyo kuvuga ngo n'amazu ngo bahindure ibisenge byayo ngo noneho ngo bagire ibisenge bishyashya bigaragara neza none se ubwo nta mafaranga kandi abaturage bafite bamaze iminsi muri covid none urababwira ngo bongereho nta n'amafaranga yabahaye nyine ngo babikore urumva umuntu yifitiye ikibazo ku giti cye ariko adashobora gusobanurira abandi bakamubwira bati rero niba abaturage bawe donc ni u Rwanda ruri mu bihugu bya nyuma by'abaturage bishimye bihugu bitatu bya nyuma ndumva kiri inyuma yacyo ari Zimbabwe sinzi n'ikindi bihugu byose bibabaye cyane bifite intambara ubwo urumva u Rwanda narwo nta masasu bavuga ko nta masasu ahari ariko mu by'ukuri imibereho y'abanyarwanda iteye agahinda ni ibintu ushobora kwibaza bikakuyobera ariko ahanini utera ikibazo ni perezida ku giti cye ufite icyo kintu cyipfunwe ibyo pfunwe zidashobora kumuvamo ngo na atekereze nk'uko n'abandi batekereza hari igihe yibagirwa yuko anayobora igihugu ahari ayobora abanyarwanda barenga miliyoni 12 kugeza ubu ngubu kandi ari igihugu gituwe gifite byose mbese nk'ibindi bihugu akibagirwa yuko we ari mu gihugu ahubwo agashaka kukiyobora nkuyobora ufamiye ye mu rugo rw'abana be n'umugore we ni igitangazo rero ariko ni ikibazo gikomeye ku banyarwanda urebye muri rusange kubera ko cyane cyane nka kiriya kintu babwira bati mureke abantu bicare baganire nawe banamwumvishe ko ibi bintu atari byo gutaka gusigiriza ikintu kitariho se kandi byanga bikajya hanze bimaze iki usanga rero ari ikintu yifitiye cyipfunwe cyangwa se akaba ari n'indwara yenda atashoboye gukira ariko mu iki gihe imyaka amaze ayobora yagombye kuba yarakize akumva ko ari perezida uyobora igihugu ariko urabona biracyari ikibazo ndumva njye ukwiriye guhishira ibibazo kandi bihari ni umuntu umwe ubikora ngenda n'agasiko gashaka kubikurikiza ariko amaherezo yabyo ubona ko ari uko abaturage basigara baharenganira ntekereza ko icyo kintu abaturage bose bakwiye no guhagurukira bakanamwereka ko ibyo bintu bitashoboka ko abantu batabyumva kimwe kandi bakabikora bakabimwereka pe none ubwo ngubwo nabibwira yuko ari ugukina baga mbese babandi bamuri inyuma bibwira ngo ari mukuri baba bavuga ngo ni hezi excellence ngo ntashobora gukosa ntashobora kugira ate bakavugira ko ikosa rya mbere akora ari uko yerekana igihuko kitari uzi nk'izi za statistics statistics zagiye zitangwa mu minsi yashize z'ubukungu bw'igihugu byose byagiye hanze bigaragara ko igihugu kitigeze gitera imbere so ubwo rero nkaba navuga nti ashatse yakitonda isi ntago ari nk'iya kera ubu ibintu byose biri hanze nubwo yaba umukuru w'igihugu cyangwa minisitiri runaka ni ukumenya yuko agomba gukorera abaturage mu by'ukuri kandi nabo bajijutse muri iki gihe numva aricyo nabivuga Edward Rakoze
murakoze cyane reka tujye kuri iki ngingo yacu ya kabiri oui Chantal allo
urakoze cyane oui allo ndi kukumva bwa Edward
Sawa fatira muri buri gifuzo jamu ni yawe.
Urakoze cyane kumpa ijambo kuri ingingo hari kintu utuntu tubiri nagira ngo nongereho kubyerekeranye n'iyi nama ya Kagame zabera mu Rwanda bikurikiranye kandi n'iyi myiteguro bari gukora sindizi n'ibigaragarira buri wese cyangwa niba bari kuyikora bagira ngo bayigaragarize bo ubwabo kubera yuko ari kinyuranyo gitandukanye cyane nibyo babazwa nibyo bakagombye gukora njye rero niho ntera nibaza nti ese iyi myiteguro uko bari kuyikora uko bumva bari kuyikora ku giti cyabo barumva bizamarira iki umunyarwanda utuye mu Rwanda barumva ari yihe bo imaje mbiyo deja barayifite abiyo mvuga ariko ubwo ngubwo iyo mvuga ngo bana na gatsiko kayoboye ruriya Rwanda kare gatsiko kayoboye kiriya gihugu cy'u Rwanda mu kwitegura gutya babe bashaka kugira ngo babeshye ve bagira ngo berekane image nziza kandi image deja mbi bayifite kwari uko batubahiriza uburenganzira bwa muntu kwari uko abantu baburirwa irengero kwari yicarubozo rirangwa muri kariya gatsiko nta rubuga rwa politike ruhari abantu baratotezwa abanyamakuru sinakubwira baricwa bakaburirwa irengero bakagaburirwa ingona barafungwa kubera yuko bavuze ibyo badashaka iyo ni image ya kare ya gatsiko izwi ku isi yose noneho bakaba bari kubabwira bati ibingibi nibyo mwagombye gukosora dore ibyo mwagombye gukosora ni ibingibi kandi ni nabyo biri mu ndangagaciro ziri za Kagame mutegure ibi bintu dore ibyo mwagombye gukora n'abandi rero bakavunda ibiti mu matwi ahubwo bagakora ibyo bakaba bari mu myiteguro ntazi ikizongerera umunyarwanda icyo izongera kuri image deja mbi image mbi isi yose ifitiye kiriya ubuyobozi bwa kiriya gihugu cy'u Rwanda ndimo byose nibaza bwa nakabage noneho nabamvuga nti ariko se ibi bintu se nibyo nkora mvuga nti imyitego ibintu bikorerwa muri ruriya Rwanda bikorwa na kariya gatsiko nge namwe mvuga yuko rwose bari abantu mbagereranya nk'abantu mu Rwanda bigenza umutwe byo mu Rwanda bigenza umutwe amaguru akareba ari hejuru rwose ahubwo hariho igenge ntekereza yuko nini n'ibiti n'ibimera byose byo mu Rwanda byose bimera aranzera nibaza buriya se nko kuvuga ngo okay banye turasenye turarangije isuku turayikoze turayirangije noneho abaturage mwese ni mutuye aho hasi kuri uyu muhanda uva ku kibuga cy'indege ukomeza ugenda nimushyireho amarasi ku bisenge by'amazu yanyu nonese umuturage ntamwaye afite ntamwaye afite ntanize umuha ura mutegeka ibyagomba gukora kandi ndi kwa kwa kundi unyuri inyuma urimo umunyunyoza uti tanga umusoro wa FPR tanga umusoro mu cyama tanga umusoro wibi ni tanga umusoro wibi ngibi tanga umusoro wibi ngibi kwaje noneho ukomeza ukagenda unamusonga umwobirije gukora ibintu adafitiye mwaye kandi nta niyumuha ije ije ronge wensanga ari ikibazo gikomeye cyane nsanga ari ikibazo gikomeye cyane kubera iki kubera yuko n'uburyo bwo gushaka ahubwo simbizi gukemura ibibazo kuri ubwo buryo n'ugu okay ibibazo birahari none se iyo hari ibibazo umuntu abikemura agira ngo abihishe akamufre cyangwa se ifo kugira ngo mushyireho ingamba zose zishoboka ku buryo ibyo bibazo byakemuka niho mpamvu rero njyewe mvuga yuko rwose ibintu byo mu Rwanda bigendesha umutwe tu marche sur la tête muri kiriya gihugu hari nta erega dushobora kubyemera yuko okay nta hantu ibibazo bibaho ariko nsanga ibyinshi niba bihari aribo babyitera ese ikibazo kiremereye rwose batazigera bikuraho uko byagenda kose nuko bazabigenza kose ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu icyo kibazo kiza gute ku buryo kibazo gikwira mu isi yose ku buryo usanga abantu bose isi yose imiryango yose yubahiriza uburenganzira bwa muntu ibimatunga agatoki batunga agatoki bati uburenganzira bwa muntu buri gitondo buri mugoroba uburenganzira bwa muntu buri gitondo n'umugoroba ibyo bintu ni ibintu bikomeye kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ntabwo ari ibintu bikomeye nk'umuntu ukundi niba nabo babumva ari abantu reka niba bumva hari ari ibi nimba ari ibigirwamana niba ari amadayimoni nimba ari ibiki ntabwo nzi ukuntu nabyita ariko hariho n'ikibazo ubusanga kitagombye njye niyo mpamvu uga ko babyitera ntabwo ni ikibazo ubundi kitagombye kubaho ubahiriza uburenganzira bwa mugenzi wawe ntabwo ari uko umuntu avuze ati wowe uri gukora nabi ibyo ukora njyewe ndabona byagombye kugenda gutya byagenze bigombye kugenda gutya ntabwo igisubizo ari ukugira ngo uwo muntu abure irengero ntabwo igisubizo ari ukugira ngo uwo muntu bamushyire bamufunge ntabwo igisubizo ari ukugira ngo uwo muntu yicwe ntabwo ibyo aribyo aba ari njyewe ntabwo ari cyo gisubizo ikibazo cy'uburenganzira bwa njyewe mu Rwanda mbona rwose ari ikibazo kariya gatsiko kitera kiyumvisha yuko ngo karimo gukemura ibibazo aloke kaba karimo kubyongera ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu ni kimwe mu bibazo nari ndimo ndebaho nkavuga ati ariko se noneho ngo bari ngo izo ndaya nk'uko mwari muri mwabikomojeho ngo nibimuka aho hantu none se nibahimuka bakagenda bakajya ahandi ikibazo nyamukuru baraba bagikemuye kuko nibimuka aho ngaho bari kubimura mu gihe iyi nama yacogamigiye kuza ejo bundi ikaba yarangiye none se iki kibazo kuri abo bantu kizaba gikemuye njye ntabwo njya numva ukuntu rwose bakemura akaregatsi kugakemura ibibazo by'abanyarwanda baba bafite uretse yuko mbo hariho igihe nanjye hari wenda njye ngira ngo mba nivugira cyangwa se wenda simbizi ubundi kuva imyaka 26 ishize hari ibibazo bigerekeranye ibibazo ku bindi ntabwo njya niyumvisha yuko kariya gatsiko gafite umugambi mwiza wo kuyobora abanyarwanda wo kuba umunyarwanda yakwiteza imbere cyangwa ngo yishyire yizane muri kiriya gihugu njye mbona bivugaho kenshi rwose mbona kariya gatsiko kari hariya kugira ngo kazarimbure umunyarwanda kugira ngo icyitwa umunyarwanda cyose kizarimbuke mu gihugu cy'u Rwanda hari noneho bazatuzemo abandi bantu kishakiye abandi banyamahanga bazaza bakayoboka urwo Rwanda ku buryo hari hahandi nyine umusangwa butaka w'umunyarwanda atazongera kuharangwa aribo bonyine ahari ako gatsiko kazaba kazasigara cyangwa se kakazagurisha Rwanda bikarangira burundu Rwanda rukazima rukaba ikindi kintu kizitwa ukundi nazi aho rwose banyarwanda ni mwebwe ngo guhaguruka ibyo bikorwa byose ni mwebwe bikorerwaho ibyo bikorwa byose ni mwebwe mubabaye kandi ngo babaye nyine ntibubanduruye ntimudahaguruka rero ngo mwirwaneho mubane ku burenganzira bwanyu mbabwije kuri yuko ntawe ntawe uzahaguruka ngo aje kurwanira uburenganzira bwanyu ni mwebwe mubabaye muhaguruke rero mugerageze kwirwanaho kubera yuko ahantu uburenganzira bwa muntu umuntu avuga umuntu agomba gufatwa mu ngoto akanigwa akitwa akaba disparu muri ruriya Rwanda rungana kwiyarungana n'akadomo kumva ngo umuntu yabuze neza 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 ntabwo ngiye kujya muri benshi babuze babugiye baburirwa irengero singiye kujya muri benshi bagiye bavuga bakarigiswa burundu ariko rero ni ibibazo biteye inkeke n'ugushaka rwose gukemura ibibazo ku buryo butari bwo uhishahisha ukamufura kandi ikibazo kiriho ngo nukwagiye kuba iki kintu kandi ejo bundi icyo kintu nikirangira nta gisubizo uzaba waraboneye ibyo bibazo ahubwo noneho bizahita byongera bigaruka noneho ahubwo byikubye n'inshuro ijana nkaba ntekereza yuko ari simbizi n'igenamigambi riciriritse n'igenamigambi ku gihugu riciriritse sinanaryita riciriritse ryantaryo buri giciriritse nibura kiba cyaratangiye wenda ntikigira aho kigera ntaryo nta genamigambi bafitiye igihugu cy'ejo heza hazaza hejo hazaza ho munyarwanda hateye ikibazo hateye n'ubwo bwana Kabagema n'umutwe tuntu nagira ngo nongereho kuri ingingo murakoze
urakoze cyane Chantal icyo umuntu ndangiza inyuma navuga gusa ko Kagame aho kugira ngo ati gihe ajya gusukura za ruhurura ngo abanyamahanga bo muri coga mubaraje ahubwo yasukura usiye ko byararangiye no kwirukanwa ko byamusize imaje ye yarononekaye cyane kubera ari yashimutse rya Rusesabagina nakoresheje indege byagiye mu mahanga hose ku isi imaje ya Kagame yarangiritse teromake ntashobora byararangiye no kwirukanka nyine ku byamusize ashatse yarekeraho ngaho ibyo akora byose sefini byararangiye buriya nyine sera de santos byararangiye mbega nta ni kumuteremuka wa wundi atazongera kwikuramo imaje yarangiritse cyane biteye ubwoba ku isi murabona reka tujye ku ngingo yacu ikurikiyeho turareba ikibazo cy'abantu ngo bo muri Musanze abasore bo muri Musanze bananiwe kurongora kubera ko leta yabuje kubaka amazu iyo nkuru iri muri Kigali Today ku itariki ya 23/3/2021 iyo nkuru iravuga ngo Kinigi hari abasore bananiwe kurongora kubera kubuzwa kubaka mboreka nsome gakeya ariko nabwo mwumva ko harimo amanyanga muri mwumve ko harimo ibibazo bijya gusa n'ibyo muri Baninyahe mwumve ko harimo ibibazo by'igitugu biteye ubwoba harimo ibibazo by'ubutaka ibibazo by'umusoro w'ubutaka harimo ibibazo byinshi ahangaha bo abasore bo mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze ngo babangamiwe n'icyemezo cyafashwe cyo kubuzwa kubaka inzu muri ako gace aho bemeza ko basaziye mu nzu z'ababyeyi babo bikaba bitangiye kubateranya n'abakobwa bakundanaga bono reka dukomeza ahangaha murumva ikibazo ko kiri reka nkomeze nshake ingingo ibisobanura neza ngo umuyobozi witwa twagira Imana Innocent umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinigi yabitangarije Kigali Today bo hari ibyo yavuze rero umunyamabanga nshingwabikorwa reka nze mbishake umunyamabanga nshingwabikorwa yavuze mu kiye yaravuze ngo sinkeka ko ngo abarongora bose mu gihugu mwumve neza amagambo ye ngo sinkeka ko abarongora bose mu gihugu barongorera mu nzu zabo nk'ahandi hose inzu zirakodeshwa bashaka kurongora bafite mikoro make sinzi impamvu bafite impungenge kandi amazu akodeshwa atabuze reka duve duhagaze hanga gatoya uyu muntu ni umuyobozi noneho akaba abuza urubyiruko cyangwa abasore bashaka kwirongorera kubaka amazu yabo mu nzu z'iwabo hafi aho ngaho kubera iki kubera ko ngo amasambu batuyemo iwabo batuyemo yashyizwe mu gishushanyo mbonera cy'umugi noneho rero iyo nkuko mubizi iyo isambu ya ushobora kubura umuhinzi wihingira ibishyimbo amasaka ibijumba ariko iyo ubutaka bwawe aho utuye bahashyize mu gishushanyo mbonera cy'umugi ubwo biba bikomeye cyane urumva ko ntabwo uba ukemerewe kubaka uko ushaka n'umusoro uhita wiyongera kubera ko umusoro mu mujyi ntabwo ari kimwe n'umusoro no mu cyaro biba bitandukanye ndetse nabibutsa ko hirya no hino mu mijyi cyane cyane iriya mijyi bavuga ko izunganira Kigali no muri Kigali ubwayo hari konfuri cyangwa se hari amakimbirane hagati y'abaturage babandi batuye ku nkengero z'umujyi bashyirwa mu gishushanyo mbonera cy'umujyi bo batabishaka kubera ko iyo bashyizwe mu gishushanyo mbonera batangira gusoreshwa amafaranga menshi ku butaka bwabo kumva ko baba basa nk'aho bitwa ko bari mu mujyi ariko bo bakavuga ati muradusoreje amafaranga menshi kandi ubutaka bwacu ntacyo tububyaza ni ukubuhingaho ibishyimbo kubuhingaho ibijumba kubuhingaho imyumbati bisanzwe turi abaturage murashaka kutwiba amafaranga nta mafaranga dufite yo kuba twariha uwo musoro uwasigaye hanze y'igishushanyo mbonera utarinjijwemo we akomye agasora makeya aha ngaho urumva ko ari ikibazo ariko nanone ikindi kibazo ayo makimbirane ava hehe ni uko n'umujyi umujyi uwo ari wo wose uba ukeneye kwaguka ntabwo ari kubera ko wenda ari ukwaguka ibi bisanzwe bo bagura bagenda bakayirana bashyiramo abantu benshi bakagira igishushanyo mbonera mbega imbago nini cyane z'umujyi kugira ngo hinjiremo abantu benshi kuko iyo hinjiyemo abantu benshi nabo basora menshi noneho umujyi ukabona amafaranga menshi y'imisoro kubera ko baba nyine imbago z'umujyi baba bagiye bazagura kandi winjiye mu mbago z'umujyi asora menshi urumva ko uba umujyi wo ufite inyungu zo kuza ugakayirana ukinjizamo abantu benshi abo batuye ku nkengero no bakabashyira mu mbago z'umujyi kugira ngo basoreshwe menshi noneho umujyi ubona amafaranga menshi reka abaturage bo ntibabishaka kubera ko baba basoreshwa amafaranga menshi kandi amasambu yabo ntacyo abinjiriza usibye kuyahingamo ibijumba ibishyimbo guhingamo imboga amashu ibintu nk'ibyo ngibyo kwa nk'uburyo busanzwe urumva ko hari konfuri imeze gutyo noneho rero aha aba bantu batuye aha hantu nabo niko byabagendekeye hariya ngo muri inkuru bavuga nabo umujyi wabo nako aho batuye bahashyize mu nkengero bahashyize mu gishushanyo mbonera cy'umujyi noneho ubumva ko bamaze kujya mu gishushanyo mbonera cy'umujyi bahita amabwiriza yo kubaka arahindutse bati ntushobora kubaka uko ushaka urumva ko nubwo bamushyize mu gishushanyo mbonera cy'umujyi umuntu aracyari umuturage aracyari umuhinzi nta kintu isambu ye mwinjiriza yagombye kubaka nk'uko yubakaga kera bihwanye n'ubushobozi bwe ariko aha ngaha ntibabemera avuga ati ugomba kubaka kubera ko washyizwe mu gishushanyo mbonera cy'umujyi ugomba kubaka inzu ziteganywa mu gishushanyo mbonera ubundi izo mu nzu ni inzu zihenda cyane umuturage atakwigondera bigenda bite rero ubwo abajene abantu b'abasore babuje kubaka badashobora kubaka babyangiwe kubera ko inzu bategeka kubaka batabona amafaranga yo kuzubaka ubwo baheze iwabo niko bari kubisobanura baheze iwabo ntibashobora kurongora kubera ko babujwe no kubavuga ati ntabwo narongora sinabonaho umugore wanjye mujyana umugeni wanjye mujyana aho ngaho ni ikibazo gikomeye ariko nanone ikindi gikabije ni uko uriya munyamabanga nshingwabikorwa ababwira ngo nimureke kubaka niba nta mafaranga mufite ahagije yo kubaka inzu ziteganywa mu gishushanyo mbonera mwebwe mugende mujye gukodesha ariko aha ngaho umuntu ashobora gukekamo ruswa kubera ko hari abantu bashobora kuba bafite amazu akodeshwa adafite yabuze abakiriya bakaba banyura ku munyamuryango uriya nako ku munyamabanga nshingwabikorwa ufata ariya mabwiriza bakaba bamuha ruswa noneho cyangwa nawe ubwe ashobora kuba afite ayo mazu ntawamenya urumva noneho bakaba babuze abantu kubaka kugira ngo baze bakodeshe amazu yabo nk'uko ubona bagenda basenya amasoko y'ahantu hamwe na hamwe bagasenya amasoko asanzwe kugira ngo abantu bajye gukodesha amasoko ari mu miturirwa yabo ibyo nabyo birashoboka aho ngaho naho harimo asipe yuko bashobora kuba harimo ikintu cya ruswa bagakandamiza abantu kugira ngo bakabuza kubaka abantu bakababuza kubaka bari abasore bakababuza kubaka kugira ngo bajye kurongorera mu mazu yabo bajye kuyakodesha urumva ko nacyo ni ikibazo gikomeye ariko rero rero umuntu yibaze bishoboka bite ko muri mu gihugu runaka ubuyobozi bushobora gufata ingamba cyangwa se gutanga amabwiriza buriya ni leta bariya abantu bahagarariye leta ishobora gutanga amabwiriza ashobora kugira ingaruka ku bantu ku buryo abantu bananirwa kurongora kubera amabwiriza yatanzwe na leta aho ngaho ndababwira ko iki kintu ni ikintu gishyashya ni inkuru nshyashya iteye ubwoba aho leta y'u rwanda itanga amabwiriza cyangwa muri gahunda zayo ishyiraho amabwiriza akabangamira abantu mu kurongora kuryo bananirwa kubaka kugira ngo bashe kurongora kandi bitewe n'amabwiriza yaturutse muri leta ni ikibazo rero gikomeye bibereka ko iyi leta ni ifite ubudasa niko bavuga leta y'u Rwanda ifite ubudasa ku isi yose nazo mpamvu nyine abantu bagomye kugira icyo bakora vuba byihutirwa kugira ngo bayivane kubera ko niba umuntu ashaka gutinyuka gukora ikintu nk'ikingiki agatanga amabwiriza mwebwe ntimwemere kubaka abantu bagahera aho ngaho batarongoye kubera ko babuje kubaka mutekereze icyo kintu mukibazeho ufate nk'ibintu tutagitekereza iyo ni leta bwoko ki ni leta bwoko ki icyo gihugu kirajya hehe ibyo bintu bizarangira ryari umuntu akagukandamiza mpaka kugeza naho kubuza gushaka mutekereze icyo kintu icyo aricyo ni ibintu rero biteye ubwoba ingingo nabonye ko arimo tuganira ko ni ikintu gishyashya kamemu aho leta ibuza abaturage bayo kurongora ibabuza kubaka kubera ngo amabwiriza ngo amabwiriza ngo agiye ngagishushanya mbonera numva ko ibintu n'ibintu igisha muri nake ko kibereho abantu nibo babereho igishushanya mbonera ahangaha rero murumva ko ibintu ibizatuma revolusiyo yihuta ni byinshi abantu n'ugushyiramo akariro naho ubundi iriya leta nayo iradufasha mu bikorwa byayo nayo iduha umusada ukomeye cyane mu kuyirwanya murakoze reka njye kwa Jean Pierre ijambo ni ryawe
yarakoze cyane Edouard kuri iyi ngingo ariko hari ikibazo gikomeye buriya hariya yuvuze hariya mu Kinigi ni iyo nkuru yavuze mu Kinigi honyine niba ariho ariko urumva intara y'amajyaruguru kandi uriya Gatabazi niyo yayoboraga uri ugiye kuba uri ubaye ministre nyine w'ubutegetsi bw'igihugu urumva hasize ibibazo kandi donc bibangamiye abaturage ku mugaragaro urumva ni ikintu umuntu ashobora kuba atese buriya niba noneho agiye muri central government igihugu cyose kizakurikiza urugero rwiza yatanze mu majyaruguru uriya ni umujyi abantu bavuga ko washobora kuba ni wa kabiri uriya mujyi wa Musanze ushobora kuba wa kabiri muri iki gihe kuri Kigali urumva ni umujyi uri gutera imbere mu by'ukuri wakagombye kuba uri gutera imbere ukurikije nuko nyine bavuga bati turashaka kongera imijyi yunganira Kigali ubwo rero ngiye icyo kintera amatsiko nibaza ntese nk'uyu muyobozi nshingabikorwa waho ntabwo abazi imiterere y'abaturage uko bateye n'ibyo batunze naho bakura amafaranga n'iki kugira ngo bumvishe yuko bagomba kujya mu mazu mu by'ukuri badashobora kwigondera ariko nk'uko bivuze ikintu gihari cy'ingenzi ni business irimo harimo business ni ukuvuga ngo ababa bubatse amazu baba batanze ruswa cyangwa se baba bafite uburyo bakorana nawe kugira ngo bavanemo abaturage wa muturage wiyubakiraga inzu akurikije amikoro ye agomba ajye gutura mu izo nzu baba barubatse kandi nabo baba bafite ibibazo kubera ko ari amazu baba bubatse kugira ngo akodeshwe nabo baba bayubatse ari inguzanyo akenshi bahawe bakuye muri banke cyangwa se ari amafaranga bazongera kwishyura ubwo rero bakavuga bati tugomba kubishakira abakiriya ubu aho ubugome buzira ni ukuvuga ngo tubuze abaturage kubaka utuzu twabo bishoboreye noneho tubabwire baze gutura mu mazu yacu ku ngufu urumva ni ikibazo gikomeye cyane rwose kandi ntibaza niba umuturage hari aho afite akura aho akura ntabwo bahitaho baravuga bati uze byanze bikunze ariko harimo n'ikibazo cy'ishyari nanone hari ikintu buriya cyo gushaka ndonke n'ahantu hadakwiriye ni nacyo kibazo twabonye buriya mwabari abaturage ba Kangondo ni kuriya kubasenyera kwabo bakababwira ngo bagiye gutura hariya ari amazu ngo babubakiye ahitwa niba ari batsinda niba ari hehe urumva nayo ni mwugo rwego bafataga umuntu bakamusenyera numvise umuntu wivugira ati ngiye nari nifitiye imiryango itandatu nakodeshaga n'inzu yanjye ati none bari kumbwira ngo njye mu nzu y'icyumba kimwe n'umuryango wanjye iyo miryango yakodeshaga urumva ishobora kujya mu muri make ibigiye kuwo nguwo urwiyemezamirimo nyirayo mazu nuvuga ati uriya mutipe wakodeshaga imiryango itandatu uriya miryango itandatu yakagombye kuba iyanjye noneho njye nkamukodeshamo umwe urumva ni ikintu harimo ishyari harimo gushaka gukira vuba harimo gushaka ni ubujura kwiba abaturage kubakenesha mbese kubahindura mbese abantu badafite ntaho nikora ikibazo rero cyo kudashaka niba n'ubugome birashoboka kubera yuko urabona nabo baravuze icyo kintu cyo kuvuza abasore kurongora bakavuga bati murongorere mu mazu ariko muze mucumbike mumuze mu makode n'abariya bagiye gutuza mwariya amazu abashoboye kugenda bose baravuga bati mwumvise abantu benshi bataka rwose bafite imiryango bakavuga bati badushyize mu nzu y'icyumba kimwe turi abantu batandatu barindwi icyumba kimwe na saro rero turyamana n'abana dushobora gutera akabariro ntaki ihumva ni ibintu abantu bavuze ari benshi ariko iriya leta irabyirengagiza kandi urabona n'ubu nta n'icyo babikoraho njye mbona ari nk'umugambi bari bafashe wo kugira ngo baca ingufu bariya abantu bari gushaka gutera imbere ubwo nyine baba babarebye hari impamvu hari ikintu bavuze bavuga ngo cy'ubudasa ngo cyangwa umunyarwanda ariko ubu banagihisha ibintu byinshi usanga hari nk'abantu bigirizaho nkana ugasanga hari nabo bashaka ko batera imbere kurusha abandi icyo rero akaba ari ikintu gikomeye mu bintu dushaka kubaka nyine tuvuga duti abantu bakwiye kugira kuba mu bumwe mu mahoro bakanagira ikintu cy'ubwiyunge cyangwa ubwisanzure urumva mu byo twe dutekereza binyuranyije cyane n'ibyo iriya leta iteganya ibigira abaturage ngo bakore kandi ikabibakoresha ku ngufu ni ukuvuga ngo abaturage turabasaba kugira ngo birwaneho yego barabitangiye kandi baranabikora neza rwose ariko kubikora vuba ingufu zikiyegeranya nicyo kintu gikenewe rwose vuba vuba kubera yuko urumva uko mu isi ihita indi gataha niko ibyago bigenda byiyongera turava ku kibazo kimwe tujya ku kindi mu gace tukumva haje n'ibyo tutatekerezaga urumva ko ari ikibazo gikomeye kandi abaturage bo buri munsi baba bakeneye sosiyete iyo ariyo yose burya bikeneye gukura buri munota buri saha buri munsi haba hari ikintu sosiyete yose iri kwiyongera naho bo usanga bari gusubira inyuma mu by'ukuri ugasanga ari ibintu bibabaje ariko umuntu akamwibaza utese ubundi iriya leta izakomeza ibintu by'ubugome kuzageza ryari icyo nakongeraho ni uko burya abaturage mbese uburenganzira buraharanirwa barimo bari kubabara birumvikana barababara ariko bemerera ako kababaro ariko bizera ko kazanashira buri wese aharanire ko ako karengane karangira ndabizi hari abantu benshi ubu turi akontakite bari kwiyongera mu gihugu bigaragara ko hari ikintu mu by'ukuri kitameze neza kandi iriya leta ishobora kwibwira yuko byoroshye abantu benshi niba ari ukubera idamange niba ari ukubera ibibazo byose bari kubateza biri kugaragara ko bari kuva kwa kariya gatsiko niba katanabibona ariko birahari rwose ngere nkaba nabagira inama bashatse bakicara bakumva ibyo abaturage bashaka kubera ko kuba batabumva ni ikibazo gikomeye nahoze numva ijambo hari ahantu perezida Kagame aherutse kubabwira ngo yuko ngo leta yabo ngo babanza bakumvikana ku bintu ngo barangiza kumvikana ku bintu ngo bakabigeza ku baturage ngo bishatse kuvuga yuko bo ngo bagomba gushyira hamwe abo hejuru mu gatsiko ngo bashyire hamwe bakageza ibintu ku baturage ugasanga ni amacuri rero aho yavuze ati tujye twumva ibibazo by'abaturage aho aravuga ati tujye twumvikana ibintu nk'abayobozi noneho tugende tubwire abaturage ibyo bakora ibyo bintu biri kubasubiza inyuma kandi yabivuze mu ijambo abibwira abantu bo mu gatsiko bariya barahiraga ukumva ko ari ibintu byo gusubiza inyuma ijambo ry'umuturage kandi ari ryo riri rikenewe muri iki gihe ari ryo riri gusabwa kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza ndumva ari icyo ngicyo urakoze Edouard
urakoze Jean Pierre umunsi noneho imibare yacu ku nyungu yacu ya gatatu imibare yacu ya gatatu nawe ntabwo itinda turajya ku kibazo cy'uriya muntu witwa Gatabazi muzi ko uriya Jean Marie Vianney Gatabazi wari guverineri w'intara y'amajyaruguru bakimara kumugira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu abamuvuzeho byinshi hari ibintu abantu batari bamuziho byagiye bitambuka abantu baramumenya mu buryo buhagije ariko uyu munsi tuganira ko noneho ni ikibazo kijyanye n'akazi ke n'akazi mu byo yakoze mu kazi mu byo dushaka kuganiraho turebe niba ibyo yakoze mu ntara y'amajyaruguru ibyo yaproposaga biri mu myemerere ya politike azabikomeza namara kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kubera ko murabona ko iyo muri politiki umuntu afite ikintu yemera icyo ngicyo kikaba kimuzweho yuko afite umurongo runaka ikintu rwose yemera kandi afite ibibazo byinshi ashaka gukemura nako umuntu yavuga ko umuntu aba afite ikibazo ashaka gukemura mbere y'ibindi byose Gatabazi rero yaraje murabyibuka neza yaraje atubwira ko hari ikibazo cy'umwanda n'ubukene ubukene n'umwanda noneho icyo kibazo yakizamuye akiri guverineri ntara y'amajyaruguru ngo ndumva ari ku itariki ya gatanu z'ukwa munani 2019 ngo yari yakoze ikintu cyitwa guhera ku itariki ya 15 z'uko 2019 yari yatangiye ikintu kitwa kampanye cyangwa se ubukangurambaga bwo kurwanya umwanda n'ubukene bugaragara mu baturage. Noneho ibintu rero yavuze ni ibintu biteye ubwoba, ariko bigaragara kwenda ari ikintu ko kuremera ari mu myemere ya politiki. Munakabaye nibaza ese ibyo bintu yavuze aho ngaho, ubundi abantu babyumvise cyane cyane reka nze manze misome, yaravuze ngo Gatabazi Kadebe Gatabazi yavuze ngo ikibe sinzi mbishake ngo Gatabazi yavuze amagambo menshi ntabwo nasubiramo, ariko reka nze nya resume ntabwo nasubiramo yose. Yaravuze ngo abana ngo yaravuze ngo abana ngo bagenda bambaye ngo ibyahi, yaravuze ngo abana ari abantu bagenda banukira abandi mu mabisi kubera ko batoga, ngo noneho ngo umuntu mwahurira muri bisi kubera ko atoga akagenda kunukira ngo waba ufite inzoka mbi cyane ngo ukaba wanaruka. Ibyo nibyo arabivuga. Arangije ati abana bajya mu ishuri bambaye imyenda y'ibyahi, ubundi ngo wajya gusura abantu ugasanga ugiye kubasura ugasanga bateka mu bintu by'ibisafuriya ngo byahose, urumva. Ubundi aravuga ngo umuntu ngo abafite wagira ngo ishati yambaye kurindanga muntu ni ukuvuga ko atajya yivanamo n'umunsi n'umwe. Noneho ngo iyo shati iyo umuturage ngo akajya kukabari ngo iyo shati yura mu Twitter y'ibishyimbo ngo bishobora kumera. Ubwo ni amagambo ya guverineri, ngo urumva ko ayo ni amagambo akomeye cyane avuzwe, ndetse aranongera avuga ati abayobozi umuyobozi ati tuzagenda dukontorora tugenzura ahantu hose, umuyobozi tuzasanga mu rwego rw'ibanze tuzasanga hari umwanda nk'uwo we tuzamwirukana niwe uzabibazwa. Ikindi aravuga ati abantu nk'abo ngabo basa nabi bambaye ibicocero bafite umwanda ku mubiri ntabwo bakwiye kwakirwa mu biro bya leta. Ibyo ngibyo ni amagambo yavuze Murayibo. Ariko twibaza uti aya magambo niyo urumva ko ni gahunda ni ikibazo kimubangamiye yumva ashaka gukemura koko. Yaba ariyo magambo yatumye wenda bamufata bakamuvana ku mwanya wa guverineri bakamugira ministre. Ubundi ayo magambo ubwayo tumaze kuyumva twahise tuvuga ko uriya mugabo guverineri bahita bamwirukana bakamwirukana ku kazi ako kanya, kubera ko ntaho muri bihugu byo ku isi yose igitugu nko mu Rwanda cyangwa se haba ubudasa nyine igitugu abantu bari kwisonga mu gutekesha igitugu, nta hantu ku isi yose umuministre cyangwa se umuntu w'umuyobozi yavuga amagambo nk'aya ngaya ku baturage b'igihugu ngo amugwe neza bahita bamwirukana ku kanya. Rwose ntabwo warara ntibishoboka. Ariko Gatabazi yabivuze tubona ntacyo bitwaye, arikomeza akazi ke, ndetse haje iminsi twumva ngo bamuhagaritse ku kazi, ariko atari byo bamurega ibindi ngo byo kunyereza umutungo nabyo ari byo. Icyo yagombaga kuzira ni aya magambo yavuze, nicyo kintu gikomeye cyane gikabije yavuze yagombaga kuzira muri politike bakamushyira ku ruhande. Noneho ntibabimuziza urumva bamurega ibindi bintu ngo byo kunyereza umutungo batabana mubabarira ko ibarasabye imbabazi yakubiziye igiye gucinya inkuru bahita bamubarira bongera bamusubizaho. Noneho bugize ministre, ariko itangaje kubona umuntu wavuze amagambo nk'aya azamurwa mu ntera bigasa nk'aho ari kumutera kumushishikariza wenda azavuga n'ibindi birenzeho. Niyo umuntu avuga ibintu nka biriya bakamutera inkuru bakamuzamura mu ntera ni ukumushishikariza no kuzavuga ibindi biteye ubwoba. Biriya bintu rero impamvu bikocamye ni impamvu ni uko Gatabazi ariko sinzi nimba wenda azi imibare yo mu gihugu, niba azi uko bihagaze ibintu by'ubukene mu gihugu, sinzi niba abizi, ndatekereza ko yaba atabizi. Ariko umuntu w'umuyobozi mu rwego rwe yagombye kumenya ko abantu 66 n'ibice biri mu Rwanda bari munsi umurongo w'ubukene. Yajya mu byiciro by'ubudehe niwe agiye kubishingwa, ibyiciro by'ubudehe babyambuye uriya Professeur Shyaka, ubu Gatabazi niwe ugiye kubijyamo kubyivurugutamo. Yagombye tumwibutse ko niwe wenda ataranabizi amenye ko mu byiciro by'ubudehe biheruka bavugaga ko hari abantu 2,000,000, ubu ngubu babaye 2,000,000, cyangwa ari 1,580,000, ubu babaye 2,000,000, bavuga ko batagira isabune. Nuva ko iyo umuntu bavuga ngo umuntu abasha kwigondera isabune, Bwana Gatabazi, nyakubahwa Gatabazi, cyangwa se tubwire nyakubahwa Gatabazi, niba ufite abantu baturage 2,000,000 batabasha kubona isabune, kandi leta akaba ariyo ibyivugira muri ibyo byiciro byaba by'ubudehe, mwite dufite abaturage 200,000 muri cyiciro cya mbere cy'ubudehe batabasha kugura umunyu n'isabune, akaba ari leta ibyandika gutyo. Nyakubahwa Gatabazi, niba abantu batagira isabune, wagombye kumenya ko aba bantu badashobora kumesa. Bamejeje iki? Ntibashobora koga, ntibashobora kumesa. Iki ni ukimenya. Ibyo bintu wabivugaga uzi neza ko abo bantu ubafite. Icyo niyo cya mbere. Icya kabiri wavuga ngo abaturage ngo bambaye incocero, ngo bambaye ibyahi. zana nyakuba hagatabaze nyakyubahiro rwanda rwaketaguka kandi uzineza ko iyo myenda mishashya bavuga ngo ni made in Rwanda usiye katana made in Rwanda nibitenge bagenda kuza bagateraho utundi kutubara iyo myenda irahenda cyane hari n'umuntu w'umprofesor wo mu university waje kuvuga ngo ngushati ye iguri 170 ishati ya made in Rwanda iyo myenda mishashya ya made in Rwanda ntago abaturage bashobora kuyigondera niba dashobora kuyigondera rero uzabigenza ute ko ubukene utabemera gutuma butatuma bagura imyenda ya made in Rwanda mishashya ihenda cyane ku iteye ubwoba ihenda biteye ubwoba uzabigenza ute abantu bari bakeneye kwambara caguwa igura makeya bakagenda hariya mu Ruhango Nyanza hose no mu masoko bakagenda bagacagura bagashaka umwenda wa makeya ubakwiriye caguwa mwarayiciye nyakuba hagatabaze uzabigenza ute numara kugera ku butegetsi uzabigenza ute ikibazo cya mbere abantu badafite isabune n'amazi uzabagira ute uza isabune kugira ngo abantu basukure kuko ari ikibazo ubona kigufite ku mutima wenda n'icyo tujye bakuzamura bakagira ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu uzafata gahunda zihe zituma abo bantu miliyoni 2 batagira isabune bayibona noho bakabasha koga bakabasha no kubesa uzabigenza ute ufite gahunda yihe uzayidutangariza ufite gahunda yihe ituma aba amazi nayo tuyasubireho abantu benshi batabasha kwigondera amazi arahenda cyane amazi arahenda kandi n'amakeya ntabwo nubwo ari ahantu hose amazi arahenda mbabwire ko twigeze kwiyamiza kera tubarira umuntu w'umwarimu wa tuvuga tuti niba afite abana nka 6-7 agomba gukoresha amajerekani 3 y'amazi mu munsi ko abana bagomba koga bagomba kumesa bagomba guteka agomba gukoresha amajerekani 3 ku munsi y'amazi kandi hari ahantu ijerekani yabaga igura amafaranga 300 nagura amajerekani 3 ngomba ko amazi yonyine azamutwara amafaranga 900 ndavuga ahantu batuma abantu kujya kuvoma abantu bakagenda n'igare ahantu kure cyane akazagarura ijerekani ayikuzaniye kumuha amafaranga 300 byari bihari mu nkuru twarabibonye tukabona ko umuntu rero wenda uwo muntu w'umukozi cyangwa se umuturage usanzwe niba akoresha amajerekani 3 mu munsi wenda afite umuryango munini ayo majerekani azamutwara 2027 nako ayo mazi azamutwara 2027 ku kwezi ubyumve neza umva ariko amazi arahenda cyane none byagenze bite rero mbibutse gatoya abantu badakunda gukurikira ibiganiro byacu araha abadepite bagiye bagenda uzi uko bagendaga bavuga ngo bararwanya umwanda n'ibiki byose ngo binjira no mashuka y'abantu ngo umuntu ashashe nabi ngo amashuka ye ntameshe n'iki byose bameze nk'abo bagatabazi noneho abaturage barabwira batari kumwe ibyo bimuha muri muni ibiki bimwebwe twebwe igisubizo babahaye babwira ati twebwe tumesa gake gashoboka tukoga gake gashoboka kubera ko amazi araduhenda nari mbahaye urugero rw'umuntu ufite umuryango munini ushobora gutanga 2027 ku mazi mu kwezi kumwe wenda akoresha amajerekani 3 ku munsi ijerekani igura amafaranga 300 noneho rero niba amazi abahenda abaturage nyakubaho hagatabaza nyacyubahiro ku buryo niba umuntu akubwira ati ngewe noga gake gashoboka mesa gake gashoboka kubera ko amazi aramenda uzakora iki kugira ngo amazi agere ku bantu bose kandi amazi ahinduke ku buryo bose bayabona akagura make ku buryo babasha koga bakisukura bagasukura n'imyenda yabo uzakora iki uzahitubwire ikindi rero umuntu yavuga ni ikibazo cya caguwa uzagikoraho iki abaturage bambaye ubucocero n'ibyo uravuga ngo bambaye ibyahi uzakora iki kugira ngo abaturage bose babashe kubona imyenda isukuye kandi imyenda ya makeya ibashe kubageraho babashe kubona imyenda babasha kwigondera itari ya made in Rwanda ntibishoboka uzayibahera ubuntu uzabigenza gute uzagarura caguwa uzabigenza dute tubwire icyo uzakora kugira ngo abaturage batoya abandi boroheje babone imyenda ya makeya yo kwambara nutabigeraho bazakunyura mbare ibyo byahuvuga nizo ncocero uzabigenza ute noneho rero ikindi umuntu yabaza uriya mugabo bamugize ministre wa interior ministre w'ubutegetsi bw'igihugu kandi mujya ashinzwe agomba no gushingwa biriya bintu byo mu guta azatanga amaraporo ibyo byose bamushinze na n'uzashingwa na biriya bintu bya byico by'ubudehe azakora amaraporo y'uko abaturage bahagaze amaraporo azakora muri iyi minsi iri imbere nyakubaho hagatabaze azavuga ko azatugaragariza mu maporo azerekana azasohora ya Minaroc azongera agaragaza yuko mu gihugu cy'u Rwanda hari abaturage banuka abaturage bambara ibyahi abaturage ngo bateka ngo mu bintu ngo by'ibisafuriya ngo byaboze azongera kugaragaza ngo abaturage bafite amashati ngo umuntu ashobora gutera ibishyimbo bikamera maraporo ye agiye kujya akora kwa abaye ministre wa interior ibyo bintu tuzabigaragaza cyangwa azabihisha azongera kubitugaragariza mu byiciro by'ubudehe agiye ashinzwe akakanya ni ugiye gufata ibyiciro by'ubudehe ubu ngubu azavuga ko afite abantu afite ibyiciro by'abanyarwanda bameze gutyo azongera kubigaragaza cyangwa azabihisha ntabwo tuzongera kubibona nawe tubwire ibyo bintu reka ndekere aho ngaho Jean Pierre nagira ngo ingingo mbenyire cyangaha ni akabazo twibazo twabazaga uyu mugabo nyakubaho guverinoma gatabazi tumaze kigiye gukora kugira ngo akemure bya bibazo reka nawe ngo ijambo noneho utange igitekerezo cyawe kuri ingingo turangize ijambo ryawe Jean Pierre uratwumva
ndikumva nawe
wi turakumva wi
ya urakoze cyane numvise ni ibibazo nyine turi kubaza uya Jean Marie Vianney Gatabazi ugiye kuyobora iriya ministeri mu by'ukuri ifite abaturage akamaro iyobowe neza yakagombye kuba yabakura mu bibazo ariko icyizere kiri hasi cyane kuba yagira icyo arusha yakora kurusha icyo ishyaka yakoze iriya ministeri mu by'ukuri ireba ibi byose imibabaro abaturage tuba turi kuvuga yakagombye kubikemura ariko nashobora gusubiza ibi bibazo ndetse ko bigoye yaba agikoze ariko uhereye ku ndangagaciro ze ngira ngo ayo magambo yagiye avuga asa nk'aho ari nkazo ndangagaciro nicyo kintu kigaragara yagiye avuga kigaragaza uwo ari we kubera ko niba ari gavana w'intara akajya avuga yuko abana bambara ibyahi hari abantu banuka imyenda ngo watera ibishyimbo bikamera ayo ni amagambo atari meza rwose na gahoro ku muntu w'umuyobozi ameze nk'igitutsi sinzi niba ibyo bintu ari byo bamuhembeye kuba yaba minisitiri wa interior ariko ntabwo nzi n'impamvu uriya butegetsi bukunda kuzamura abantu bavuga nabi yibuka Evode Uwizeyimana nawe amagambo yabwiye Musenyeri Nzakamwita amubwira yuko ngo atashobora kumenya ibibazo byo mu ngo ngo kubera ko atashatse atubatse urugo igihe baramwihoreye nabwo twari tuzi ko bamukuraho ntibamukuraho ariko yarakomeje nyine yumva ni sawa hari icyo bamubwiye rwose yumvise icyo akoze ari cyiza bukeye nanone abonye ntacyo bamutwaye nibwo yagendaga kubita urya umusekirite w'umudamu hasi nawe urumva ko kwari ukumuhotera inshuro ya kabiri icyo wenda nicyo cyatumye bamwicaza bamwicaza igihe gitoya ariko urabona bongere bamugarura mu myanya sinzi rero niba kariya gatsiko gahitamo abantu abari deri bari on top bavuga nabi cyangwa babirasi cyangwa se ahemukira abaturage ntabwo nzi niba iriya sisiteme uburyo ikora kuko ubundi abantu nk'abariya baba bakwiye kubashyira ahabakwiye kubera ko sintekereza ko abanyarwanda haba habuze abandi bantu bazima cyangwa batarangwaho ibikorwa nk'ibyo ngibyo kugira ngo babe bakora akazi cyane cyane ko atari akazi ntabwo ari we ugakora wenyine aba agakorana n'abandi bari timu nubwo yaba minisitiri ariko ni timu bakorana ariko niba Gatabazi azashobora gukemura ibi bibazo tuzabibona mu gihe gitoya ariko nanone nta cyizere nge mbibonamo ndabizi bumva aragitahuka buriya n'abaturage ariko bajye biyumvira ibintu kuko tubasubirira n'inyuma tukababwira amateka y'abariya bantu ko atari abantu bazima hanyuma byajya kuba bikaba babizi barabibwiwe ndabizi ko muri iyi minsi hari abantu bari kumva aragitahuka cyane ku buryo budasanzwe bari mu gihugu cy'u Rwanda uburyo bayumva uburyo bwose bakoresha kugira ngo bayumve bajye bamenya yuko tuba twabivuze ibintu byose kandi tunabashimira kubera yuko kugira ngo abaturage bibohore kwanza bagomba kubanza gusobanukirwa n'impamvu bagomba kwibohora bakamenya n'uburyo bagomba kubikora ibibazo bikomeye rero nk'aho igihugu kigeze ahangaha umuturage wese agomba kumenya agomba kumva agashungura ibyo yumvise akabishyira ku murongo akareba ikimufitiye akamaro ibi ni byo bintu turimo gukora kugira ngo nibumva nk'ibi biganiro baje bamenya yuko batari bo nyine nubwo dukoresha natwe ngufu y'ibyo dushoboye ariko baje bamenya ko atari bo nyine abategetsi turababwira tukabwira ibigomba kumera neza ibyo bakumva gukosora bakabikosora ubitse ko abikenshi batabikora ariko byakabaye byiza ko babikosora amazi atarari inkombe kubera ko hari igihe bazajya kubitekereza batakibishoboye ubwo rero njye ndumva ko iki kibazo ntabwo twavugaho byinshi nyuma ntavugaho byinshi cyane kubera yuko usa n'uwabivuze ariko ubundi uwo tubibwira ni minisitiri ubu ngubu uhagarariye minisitiri wa interiyeri y'u Rwanda n'abamuri inyuma n'abakozi azakorana nabo hanyuma n'abaturage nabo bajye bishungurira barebe ikibi n'icyiza bumve cyane cyane iyo tubabwira duti RNC mu komere abari mu gihugu badashaka kwigaragaza bagiye bumvamenya intego zacu ko ari amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge nyabwo ari byo duharanira atari ukuvuga ngo dukritike bariya abategetsi gusa tubikora kugira ngo tubereke aho duhagaze twebwe nk'abantu bitegura bari opozisiyo y'iriya leta imaze igihe ihohotera abaturage kandi idashobora no kwikosora muri make rero ndumva naba ndetse ya Edouard tugakomeza
urakoze Jean Pierre ndagukenera mu kanya sinzi niba ibyerekeye imyigaragambyo yo gushyigikira idamange hari ikintu waba uyiziho wenda wabwira mu kanya wabwira abaduteze amatwi abakunzi ba radiyo itahuka n'abakunzi b'ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko uko byagenze mu nshamake cyane kuko abantu bakeneye kumva abantu babumvise bati haba imyigaragambyo ku isi yose yo gushyigikira idamange byagenze bite niba hari ikintu waba ubiziho wabitubwira mu kanya reka maze mbabwire ko biriya bintu byo muri banyahe byo gusenyera abakene mu giturage mu mujyi wa Kigali mu nkengero zawo ahantu hose nyine hagaragara abanyamahanga bashobora kubona bakahasenya bakirukana abakene baho bakabamenesha nabyo biri byari muri gahunda nyine yo gusukura umujyi twabyise ngo gusukura umujyi Kagame agamije nyine gusukura umujyi kugira ngo awutunganye aba bashyitsi bazaze basanga ahantu hakereranye ariko kera muzi neza ko muri Bibiliya basoma muri bavuga ati mutegure inzira z'umwami Yesu iyo bavuze ngo mutegure inzira z'umwami Yesu ni ugutunganya imitima yabo ntabwo gutegura inzira z'umwami Yesu ntabwo ari ukwiyuhagira kugira ngo wambare neza ugire gute wigaragaze kubura imbere y'inzu no ni ugutegura imitima abantu bagahinduka bakaba beza ndumva aricyo icyo ivanjiri bishaka kuvuga gutegura imitima nibera bya Kagame rero kuvuga ngo bavuga ati uritegura abashyitsi bo muri cogamu aho kugira ngo uhindure imikorere yawe mibi ikanamiza abantu yica abantu gire gute bari byuhindura aho ukajya gusukura ruhurura ntacyo bimaze Jean Pierre niba utwumva niba hari ikintu wa information waba ufite ku byerekeye uko imyigaragambyo yagenze ejo hashize icyo waba ubize wabwira abatwumva noneho magabo make ukaba incama cyabyo yabo yabyo noneho tukaba twasezera kuba dukurikira ijambo rya Jean Pierre
ya urakoze cyane nibyo navugaga nti turi kumwe n'abantu bari mu gihugu cyane cyane ababona ibintu biri kuhabera abanyarwanda bari hirya no hino ku isi bagerageza kwiyegeranya kandi bakanabagezaho ibyo nabo bashoboye gukora kugira ngo babereke yuko turi kumwe dufatanyije uru rugamba rwo kugira ngo igihugu cyacu gihinduke umbaje rero ku kibazo cy'imyigaragambyo uko yagenze imyigaragambyo ikomeye cyane yabereye mu Bubiligi rwose abantu benshi rwose baje ku bwinshi berekana abafite amapankarite yabo wambaye imyenda
isobanura
yagishyize hanze yagaragaje basaba ko yarekurwa abantu bo mu Bubiligi rwose numva umuntu yabaha rwose congratulations hanyuma bageragezaga no kubwira imiryango cyangwa se ibihugu by'Iburayi bifasha leta y'u Rwanda ko idamange izaguye yashyize hanze bijyanye no kuburira irengero kwicwa urumva bavugagamo n'ibya nabiri nka biriya bintu byakorewe Sabagina donc bien si staka ku kintu cy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ko kidahari mu Rwanda kitubahirizwa bakavuga yuko itangazamakuru kugeza ubu ngubu bitisanzuye na n'ubu ubwo twavuga nk'umuriya musore cyuma wari ufunguwe kandi na n'ubu akavuga ati barimo barambuza amahoro mu kanya hari ntuza video yerekanaga ko cyuma kugeza ubu ngo ruriya rwego rushinzwe imisoro Rwanda Revenue ishinzwe ibyinjira n'ibisohoka ko ngo yamufungiye ngo akaunti za banki ze ko adashobora gukuraho amafaranga. Icyo ni ku kibazo abantu bigaragambyaga bavuga bati mu Rwanda nta burenganzira bw'umuntu buhari, barashaka kubuza abantu amahoro, bakerekana abantu bafunze bakavugamo uriya muntu witwa uriya musore witwa Bahati wivugiraga imivugo ari kuza ubwenge cyane, bakavuga bati ntubu yaburi ibirengero. Ibyo Naidamanje yari yarabivuze avuga ati ntabwo tuvuga ukuntu mu iki gihugu kingana gute umuntu ashobora kubura ese ubutaka bw'u Rwanda burari gita. Icyo ni ikibazo yibajijeho umwanya munini. Ubwo rero ahandi hantu habereye imyigaragambyo ikomeye cyane nitekereza mu kirwa ahantu bita Mayotte. Mayotte ni ikirwa cy'Abafaransa. Hari abantu benshi baturayo igihe bakaba ari iminsi mikeya yazagera bakazimukira mu gihugu cy'Ubufaransa, kuko ni ikirwa cyakoronijwe n'Abafaransa nabo bakaba bakigifite. Mu by'ukuri Abanyarwanda benshi bari rwose abenshi bambaye n'amabendera y'u Rwanda berekana n'amabendera y'u Rwanda bavuga ati rwose murekure Idamanje. Idamanje ni umunyakuri, bavuga bati mureke akarengane, abaturage barimo bararengana, uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwa. Ubwo rero urumva iyo bigeze mu kirwa nka Mayotte bavuga bati Abanyarwanda barimo bararengana, ngira ngo u Rwanda rurabyibonera. Inahanjye aho ndi hano mu Bwongereza twe twabikoze online, ntago kubera ko byari byateguye ku isi yose twabikoze online, ariko turi no guteganya umunsi umwe tuzajya mbere y'uko iyi nama ya Commonwealth iba tukazabikorera hanze noneho ku mugaragaro mu minsi ya vuba. Ubwo rero muri make imyigaragambyo yarabaye kandi baneza hirya no hino no muri Amerika, hari mu mijyi itandukanye no muri Canada. Abantu benshi intero yari imwe yo kuvuga bati murekure Idamanje, mureke uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwubahirizwe mu gihugu cyacu. Urumva ni Abanyarwanda bose bavuga bakisanzura kandi bakavuga ibibazo kariya gatsiko gatera Abanyarwanda. Ubwo rero muri make ntabwo imyigaragambyo ari yo ya nyuma y'ingi ibaye, gusa abantu bagira ngo barebe yuko bishoboka ko abantu bose bumva ikibazo. Kuko urumva twajyaga dukora nk'imyigaragambyo ugasanga ni nk'amashyaka nka RNC twagiye turi bakeya cyangwa se na P5, ariko ubu ngubu ikintu kiyongeyemo gikabije noneho kinafite n'indi ntera ikomeye ni uko hazamo na ba bantu twavugaga duti ntibajyaga mu bintu byo kwigaragambya bya politike, ba bandi batinyaga bavuga bati nta shyaka turimo, uzi ko mu mahanga hari benshi batinjira muri imiryango yacu iharanira uburenganzira bwa muntu. Aba bari muri sosiyete sivile nabo babaye benshi cyane kandi baraniyongera. Icyo ni ikintu gishyashya kandi kizakubita hasi ya Leta y'u Rwanda mu gihe kitari kera. Nkaba rero mu byo nashoboye kubona ni ibyo ngibyo, ariko ikigenzi tubabwira turi kumwe uko byagenda kose, dukoresha media, dukoresha ibintu nyine bya tekinoloji kugira ngo turusheho kwegeranya ibitekerezo, ariko ntahandi bizagera ku gikorwa dore ko media kuri iki gihe ntabwo ishobora kuyihagarika, kandi no mu gihe kubera ko igezweho no mu Rwanda benshi bigeraho kandi ariho duhanze amaso. Nkaba numva Eduard ari ibyo ngibyo nashobora kuvuga. Urakoze cyane.
Urakoze Jean Pierre, urakoze. Reka ngushime kuba waje kwitabira iki kiganiro ukadufasha cyane ukaduhaye na information. Reka nguhe umwanya wasezera ku bantu batwumva noneho turangije. Jean Pierre, ijambo ni ryawe, wasezera kuba twumva.
Yeah, urakoze cyane. Buriya nagira ngo mu gusezera ni ugushimira mu by'ukuri abantu bagerageza kumva ibyo tubabwira kandi tubabwira ko turi kumwe. Nta kuntu twagera kuri revolution cyangwa se dushobora guhindura ibintu abantu batashoboye gukomunikana, badashoboye gutanga ubutumwa ngo bugere ku bantu bose. Ibintu byose abantu barafata igihe bakabitegura bakabiganiraho. Ubu rero uburyo twahisemo wenda bwo kuvuga ngo dukorere kuri radiyo, amaradiyo yabaye menshi, byatumye amaradiyo aba menshi. Urabizi imbere twabanje kuri radiyo Itahuka Ferije imyaka myinshi cyane, ariko nyuma y'aho amaradiyo menshi yaravutse, ubu dusigaye tubona ama YouTube channel menshi mu gihugu arakora kandi agakora neza. Tubona n'abaturage bagerageza rwose kwihagararaho. Nibagiye kwibutsa umuntu twabonye, umudamu avuga ati noneho ntago bari buntwarira imodoka, bari baje kumutwara imodoka ye, ahantu rwose hari hafi cyane muri Kigali avuga ati ntago mushobora kuntwarira imodoka abaturage bakaza bakamugira uruhande bakamubwira bati uyu ni umuntu wacu aradufasha iyo batubwiye ngo dutahe hakirikare imodoka yagira vuba akayatsa tukihuta turi benshi ati ntago dushobora kuba kwabemera kugira ngo mumutwarire imodoka iyo ni ziriya modoka za polisi zari zije kuyitwara kandi ababwira ati njye nishyura imisoro ntacyo muzi abaturage rero turabasaba gukomeza kwihagararaho nk'uku nguku kubera ko nicyo kizadukiza nk'uko twabivuze kare uburenganzira buraharanirwa abatwumva bose ntibagire ngo tuziba kuri radiyo ari uko twabuze icyo dukora ntago bavuga bati yenda umuntu nka Serge umaze imyaka irenga icyenda kuri radiyo buri munsi ntibavuge ngo aba yabuze icyo akora cyangwa ntazi icyo akora turagira ngo tubibutse ko ejo batazavuga ngo impinduka dushaka hari abandi bayidukoreye nitwe bigomba guturukaho nubwo n'aba bazungu cyangwa imiryango mpuzamahanga yagira icyo ikora ariko impinduka igomba kuva muri twebwe tukemera tukayiharanira kandi nitutarambirwa rwose ntabwo tuzarambirwa tutayigezeho ibyo ni ibintu byumvikana rero muri make nkaba narangiza nshimira abantu bagerageza kutwumva bose kandi bakagira n'icyo bakora ko buri wese agomba kugira icyo akora agomba gutanga umusanzu we kugira ngo ya mpinduka neza ye kuzaba iyo umuntu ku giti cye cyangwa umuntu ngo avuga ati ninjye wabohoye runaka twese tugomba gukora uko dushoboye tukibohora mu bitekerezo tukibohora mu bikorwa tukibohora muri byose avuge tukubaka u Rwanda igihugu cyacu agatsiko katwanduye gakoresheje amayeri nkaba rero narangiza ngushimira Edouard nshimira n'abadufashije ku buhanga bw'ibyuma abazumva iki kiganiro n'abo dufatanyije kugira ngo impinduka izagerweho murakoze cyane ndabashimiye
urakoze cyane Jean Pierre kuba waje kwifatanya natwe mu kiganiro duhaye ibitekerezo byiza turagushimye cyane ndashima kandi na Chantal badufasha ku buhanga bw'ibyuma n'abanyarwanda bose badukurikiye mwese turabashima kandi tubasaba ko mwagerageza gutera inkunga radio itahuka uko mushoboye mukaduha amabuye radio kubera ko iradio ikora akazi gakomeye murabizi kandi abanyarwanda benshi bagahagurukira impinduka kubera ko impinduka ikenera amaboko menshi ikenera amaboko y'abantu benshi ikenera ibitekerezo by'abantu benshi ikenera ingufu z'abantu benshi abantu bahagurukire rimwe abari bagishyikiye iriya ngoma murabona ko umuyaga urimo guhuha ujya mu kindi cyerekezo ubwo mbabwiye neza murabyumva namwe muribonera murabona uko isi yahagurukiye Kagame umuyaga urimo guhuha ugana mu kindi cyerekezo ubu rero mwebwe mwigumya koma kuri Kagame mutazaba nka cya kirondwe mugerageze mu mwishiture nkuko umuntu yavuga mu mwishiture mureke agende wenyine biriya mushyigikira ni ibintu bizabakora kenshi kubakoraho ni ukuvuga ngo muzabihomberamo urabona Kagame arimo kongera imisoro arimo gukora amafuti menshi arambura abadiyasipora amamiliyari yabo aragira gute iriya leta iri mu kumuteremuko nkuko nababwiye iriya image Kagame yabonye mu gushimuta Rusesa bagina iriya image iriya sura yabonye ntabwo izamuvaho murabishwa n'ubusa nta kintu na kimwe yakora ko bazahora bamwita ko ari umuntu ushimuta abantu ari umuntu w'umuteroriste ibyo ngibyo ntabwo ashobora kubicika ntashobora kubyigobotora ntibishoboka uko bizagenda kose niyo bamwihoreye ariko ibyo bintu byararangiye burira kubera ko c'est fini reka mbareke rero imana mwese bahire turabakunda kuri radio itahuka mugira amahoro y'imana ni kabageni Edouard bategura iki kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho mwese turabakunda mugira amahoro y'imana
ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twongera guhagahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye
Yeah.